Welcome to the prophetic news here on your website, Mindset Media Radio. Banange mwe nabatuliriza wano tusaba mukama tate linya lyo litambule amanyi goga tambule obuyinza bo butambule ekitiibwa kyo kitambule okwagala ko kutambule olwalero tuzze kusaba nga tugamba mukama tuwo okwagala ko mukama twambaze okwagala ko tuyingizemo okwagala ko okwagala yokana kwa yogera yokane soka eyo kubiri 15 ne 17 okwagala kwa mukama okutusobozesa okubuuka ebikemo byensi nkwebaza mukama tate olwalero Jo twambaza omwoyo gw'okwagala omwoyo gw'okumanya n'obuyinza bwo mukama yo peace and understanding mukama nsabira okwagala ko nkwogera era nkulagula nkulangirira mukama tata mu nsonda ennya ez'ensi nkulangirira mu mpulira omusanvu ze watonda eziri mu mawanga mu continent omusanvu abakazi omusanvu continent ya Africa, Asia, continent ya North, South America, Australia zonezo continent mukama za Asia zona zambale ezilinga bakazi omusanvu mukama tata tunkwebaza tyama wanga mu nature yago enseno jetulimu jetwetolode mukama tata anti ekitibwa cho abakazi omusanvu continent omusanvu zono zambaze ekitibwa cho nsabiro bwakabaka bo bujemu Africa nsabiro bwakabaka bo bujemu Israel nsabiro bwakabaka kabwe yongero kusasana ngabuva mu Israel ngabusasana mawanga gafe nkwebaza mukama tata teli mulalo okujja kogwe tuzo kusaba nokunonya yokana esoka esula yokubiri 15 ne 17 gamba do not love the world ntemwagala nseno for the things of the world if anyone loves the world nti oyo omuntu ayagala enseno n'ebintu byenseno if anyone loves the world the love of the father is not in him nti oyo omuntu ayagala ensi okwagala kwa katonda tekumulimu mukama tata tusaba twagala otusinkane emitima gyaffe nga tuyayanira okwagala kwo si kwagala kwa nsi naye okwagala kw'ekitiibwa ky'obwakabaka bwa katonda mu bulamu bwaffe okwagala kwa katonda kwekuliwa lwaki katonda tugamba tetwagala the world titetwagala mpewo zenseno ekigambo world kitegeeza kiti the world means the unearthly environment enti eyo empewo etambuza ekumunta etambuze byempuliziganya eye yakolebwa ne energies ezempulira ekolebwa eina amaloboozi agatambulira mu television agatambulira mu internet agatambulira mu mweje mikutu gyaffe gyempuliziganya social media frequencies agamanya agatusobozesa okutambula ne tubeera nga tuyayana okubeera n'ebyenfuna okufuna okwagala sente okutambuza sente okuwanyisiganya olinaava mu buliri bwe ngaayagala kuwanyisiganya kikyayina n'akozesa amagezi ge gayinza okuyita amagezi amazaale naye ngaatetegaba amagezi mazaale gatambulira mu mpewo wa magezi ni kamugamba gendo be gendo te gendo sadake gendo koloti gendo kolobwenzi gendo koloti owanyisiganya ofunecho yagala agamanyi katona nagamba nti temwagala nsi ejuddemu empewo ekozesa abantu okuwanyisiganya mu kikula ekyo etambuza abantu ne basobozesa okubeera nga bawanyisiganya bagabana ebyamaguzi bakola ebyamaguzi ngo abijja kuona abiwono nona abiwono naye nga bakikola mu mpulira etali ya butuukirivu mu nkola etali ya kitiibwa kya Katonda Katonda nagamba temwagala nsi etambuza ebintu ebyo wammanga nti tuyina emotions empulira ez'omunda tuyina ideas ebirowoozo ebintu byeffe tufumiitirizaako ebimu biva mu commercials ebimu biva mu ideas za filimu ebimu biva mu bifaananyi bye tulaba ennyo media ze tuwulira ennyo ebintu ebyakyama ebintu ebitambuza obuseegu ebintu ebitambuza emiziki ebitambuza okufa mu filimu ebitambuza emiziki gy'obwenzi n'obukaba ne affection n'okwagala okwo kw'ebintu ebitambuza empewo embi Katonda nagamba temwagala nsi ewanyisiganya mu kikula ekyo nti oyo omuntu ayagala ensi eyo the world that part of energies ayagala okuwanyisiganya okwo n'enkolagana etambuza ebintu ebitambuza emikutu egy'engeri eyo omuntu oyo okwagala kwa Katonda tekumulimu John esooka Yokana esooka ey'okutaano 19 negamba so we know that we are of God tumanyi tuli bwaba Katonda mukama nsaba nti era tumanye tuwe obusobozi okumanya tuwe obusobozi okutegeera tuwe obusobozi bw'amagezi otuwe amaanyi agatusobozesa okutegeera okumanya nti eno ensi yonna eri wansi w'olubugo eri wansi w'okubikwako ekire, eri wansi w'okubikwako ekintu ekitambuza empewo eza Satan. Ekyo ekigambo swa, the whole entire world is under the swa of the wicked one. Ekigambo swa ekyo kitegeeza empewo etambuza amaloboozi, ebifaananyi, etambuza empulira. Eze rumu ze tulaba ku internet, ze tulaba ku television, amaloboozi ge tuulira, wofuna idea eba eina we yavudde, nofuna ekirowoozo, nofumintiriza ku kintu. Ebyo ebirowoozo biina we biva, era biva okusinziira ku bintu ebisinga okuwaanyisiganyizibwa oba ebitambulira mu mpewo. So Mukama twata tusaba nga twenenya eri empewo embi, nga twenenya olwakwasaganya empewo ezitali mu butuukirivu, olw'okuwaanyisiganya n'okusa essente, ne tusiga ebintu bye tuyina n'amaanyi gaffe mu mpewo ezitali za butuukirivu. Ephesians 2 olunyiri esula 2 olunyiri olusooka paka olw'okubiri. And you he made alive, nti yakola abo ne tubeera balamu, who were dead in trespasses and sins, afa bali bafudde mu kibi ky'ebyo ebintu ebyakyama n'ebikolwa by'ekibi ebitambulira mu mpewo. In which we once walked, nti ffe era twatambuliranga mu bintu ebyo, according to the course, nti nga tutambula okusinziira ku mpewo embi, ebigendererwa ebibi ebitambulira mu mpewo, ebikozesa abantu mu mpewo, ebikozesa abantu mu mika, ebikozesa abantu mu demons, ebikozesa abantu mu spirits, ezitambula nga zifuga ebitundu byetulimu, doing things according to the prince of the power of air. Nga tukola ebintu okusinziira kwoyo kabona, kwoyo omulangira w'empewo embi, omwoyo ogutambulira mu baana b'obujeemu oba abajeema eri Katonda. Mukama taata tusaba otusonyiwe, nti zino empewo ezitambuza ekibi osobole otulungamya, tusobole okulaba n'okuwulira n'okumanya, nti essaala yaffe ey'olwaleero gye tusaba mu ssaawa zino ez'oluvannyuma eza twilight zone, tusaba nga tugamba Mukama taata twambaze omwoyo, twambaze okutegeera Mukama, nga tuyingira mu lunaku olupya, nga tuyingira mu evening, ng'omusana gugenda wansi. Mukama twambaze omwoyo, twambaze okwagala, twambaze ekitiibwa kyo, twambaze twilight zone yo Mukama, ekiro kiyingirewo Mukama taata, nga twambadde okumanya n'amagezi ne program yo ey'empewo yo eyita mu frequency ya mindset media, okuyita from the council of Ngabo Gas Courthouse, ng'eleeta ebuutikira abantu bonna ekiro ekyo ekitumamira, ekitulungamya, ekituleeta mu kutegeera ebi omugabo gwawa ogw'ensikirano gwawa bataata baffe ne bataata baffe, okuviira ddala ku Adamu ogenda ku Enoka ogenda ku Jona ogenda wansi Mukama taata, n'oyo ne tumulaba Noha, ne tulaba Tera, ne tulaba Mukama taata Abraham, Isaac ne Yakobo. Mukama omukisa ogwo gutambulira mu kitundu oba mu kikula eky'omusajja, ezitambulira mu nsikirano gye wassa mu ntumbo y'omusajja. Mukama nga tusaba, yimusa okutegeera kwaffe, yimusa obusajja bwaffe, yimusa tutegeere nti ensikirano gye wassa mu kitonde ekisajja ekyakulukuta ekulukute ereeta obuvunaanyizibwa mu kitonde ekikula eky'obusajja. Mukama taata tulabe abakyala abadda ku mulamwa, olw'okubanga omulamwa gw'ekitonde eky'obusajja gukomyewo. Tugukwasa maanyi, tugukwasa buyinza, tugukwasa okwagala, tugukwasa mpuliziganya ne Katonda, mu linnya erya Yesu tukwebaza. Mukama taata, njagala okujjukiza nti waliwo okwewombeka kwa mirundi ebiri. Bible egamba nti abantu bange bimpise mu linnya lyange we baneewombeka ne basaba. Waliwo okwewombeka okw'ekisajja, okw'ekikula ekisajja, ate ne wabaawo okwewombeka okw'ekikula ekikazi. Gwawuliriza essaala eno, nkusaba nti woba kitonde kikazi, wuliriza, obeere n'okwewombeka okw'ekikula ekikazi, ate woba kitonde ekisajja, wuliriza, obeere n'okwewombeka okw'ekikula ekisajja, lwakuba otegedde amazima ga Katonda. Nsaba amazima go gakumamire, nsaba okutambula kw'obwakabaka bw'obujje kutuukirire. Katonda waagamba eri ekitonde ekisajja n'agamba wewombeeke, ayitegeeza omusajja yewombeeke wansi w'eddoboozi lya Katonda. Bible egamba nti Katonda bw'atyo yayagala ensi n'awaayo omwana w'omu yekka, omwana wa Katonda n'awuliriza Katonda, omwana wa Katonda n'ajja n'afiirira amawanga okusinziira ku kwagala kwa Katonda, omwana wa Katonda n'ajja n'anenyezebwa ng'amawanga gamunenya, gamukonda eminga, gamutaddeko omusango, naye ng'ebyo byonna abikola lwakubanga ali mu buwulize n'enkwatagana n'empuliziganya n'okuwaanyisiganya okw'obwakabaka bwa Katonda bw'atuukiriza ku nsi. Bible tugamba nafuka ensigo nasigibwa. Okimanyi bulungi nnyo nti abalimi bonna baweereza ennimiro zaabwe. Ennimiro kye kitonde kikazi. Ekitonde kikazi ly'ettaka. Ettaka eryo kye kitonde kikazi. Mu nnimiro abantu balima, naye biba biseera. Waliwo ebiseera bibayita ebyenkuba. Ekiseera kya Pasika Yesu mwe yafiira kyali kiseera. Gwampuliriza nkusabira otegeere nti Katonda ajja mu bulamu bwaffe okusinziira ku biseera. Kyekyo ky'ovaolaba nga Yesu bingi byali bimuwakanya. Ekiseera bwe kyatuuka nga bagoberezi be babadde asomesa nga bagezaako okulaba nti tebamuleka kugenda kufa mu kiseera kye yalina okufiiramu oba kye yalina okufuukiramu ensigo gye bagenda okusiiga mu ttaka. N'agamba Peter, Peter tonwanirira, Peter tokwata kitala, Peter tokwata kiso kulwanisa abo bannonye, lwakuba kino si kiseera kya kulwanisa bitala, kino kiseera kya kufuuka nsigo mfe. N'akwata ekiso Peter kye yali akutte ng'amaze n'okutemako okutu kw'omusirikale, n'akukwata okutu n'akuzaako n'amusabira okutu ne kukwata ne kuddawo. N'agamba Peter, abo abakwata ekitala mu kiseera ky'okusiga bajja kufa na kitala. Naye abo abategera eddoboozi lya Katonda mu biseera by'okusiga ne bafuuka ensigo egenda okufa bajja kungulwa oba bajja kungula. Twakungula ekitiibwa kya Mukama lwakuba Yesu yajja n'atuukiriza eddoboozi lya Mukama. Adamu taata waffe we yakola mistake. Bible egamba bwe nti Katonda we yajja n'atuukirira omusajja n'amugamba nti lwaki weekwese. Adamu n'agamba omukazi gwe wampa. Kati Mukama n'amugamba wuliriza Adamu, tusaba ate twenenya, tusabire ekitonde kisajja kiddeyo kitambulire mu kwagala mu kitiibwa kya Katonda. Tuddeyo tutandike okuwuliriza eddoboozi lya Katonda. Katonda n'agamba Adamu, olw'okubanga owuliriza eddoboozi ly'ekitonde ekikazi ne likuwa amateeka n'empuliziganya n'okulagira kikyo n'okola, naye ng'ate obadde okimanyi nze nakulagira tolya ku muti gw'okumanya ekirungi n'ekibi, lwakuba omuti ogwo gwalina empuliziganya enkwatagana nze naawe. Watuukirizanga obutuukirivu nga wompa ekimu ky'ekyekkumi, nange nkuwa obuyinza bwange, nkuwa ekitiibwa kyange, nkuwa enkolagana nze naawe. Adamu walina okuwuliriza nze. So okwetowaza kw'ekisajja kuli okwetowaza mu maaso ga Katonda n'okuwuliriza eddoboozi lya Katonda ng'omusajja akuuma Katonda by'amuwadde, lwakuba mu nda y'omusajja mulimu ekintu kye bayita loins, ekintu kye tuyinza okuyita entumbwe y'omusajja ewabeera ensigo Katonda gye yatereka ensigo. Nti ekitundu ekyo buli musajja we yakuumanga amateeka n'akola Katonda ekisanyusa Katonda, nti ensigo z'omusajja eziri mu ntumbwe y'omusajja nazo zaatuukirizanga obutuukirivu bwa Katonda. Katonda n'aluŋŋamya ebintu ebiri mu kitonde ekisajja n'ensikirano y'ekitonde ekisajja newa omusajja gy'alaga. Katonda n'agiwa omukisa ng'era nga n'omukazi aweebwa omukisa okusinziira ku obedience empuliziganya omusajja gy'alina ne Katonda. Niyo omusajja we yajeema Katonda n'agamba nti n'omukazi wo agenda kujeemera n'ettaka omukazi wo ojja ddisimbamu ensigo yo naye terijja kuleetera okusinziira ku kikula n'obusobozi bwe ettaka eryo bwe liyina okuleeteramu, naye lijja kuleetera obwavu ennaku, lijja kuleetera ebizibu, lijja kuleetera okuyomba, obutakwatagana, obutawuliriza, lijja kuleetera ebizibu lwakuba totuukiriza kigambo kya Mukama. Njagala kusoma wane kigambo kya Mukama nga tukyasaba nga ngamba Mukama taata, lungamya abantu bawulirize ekigambo kino, bawulirize nga basaba, naye ng'ate mu kutegeera mu kusaba bawulirize ekigambo ate kibalungamya mu ssaala, ate ekigambo kino kireeta ekitangaala okutegeera. Katonda bwe yagamba omukazi yewombeke, yali agamba omukazi yewombeke wansi w'eddoboozi ly'omusajja. So okweyombeka kwa Mukama eri omukazi kumulagira kweyombeka wansi w'ekitonde kisajja. Okweyombeka kw'omusajja n'okwetowaza kw'omusajja eri Katonda eri omusajja, Katonda alagira musajja kweyombeka na kwetowaza wansi wa Katonda. Njagala mutegeere ekintu ekyo. Bible negamba nti Katonda bwatyo yayagala ensi eno n'awayo omwana we omu. Omwana we ne yeetowaza wansi w'eddoboozi lya Katonda okole ekisanyusa si bantu ku nsi naye ekisanyusa Katonda. Haleluya. Katonda naga mu musajja gwe mutwe gw'omukazi, ato omutwe gw'omusajja ye Yesu. Omusajja yeetowaza wansi wa Yesu. Omusajja yeetowaza wansi wa Yesu. Omukazi neyetowaza wansi w'omusajja. Nti omusajja n'ayagala omukazi bw'atyo n'akola n'afiirira n'aweereza neyewombeka wansi w'eddoboozi lya Katonda n'akola ebisanyusa Katonda, bw'atyo atukuze omukazi ayagale omukazi. So okwagala okwebuziba wakati wa Katonda n'omusajja, ate wakati w'omusajja n'okwagala omukazi, kuli kwagala Katonda na kwetowaza na kuwuliza Katonda omusajja kwatuukiriza, aba atuukiriza okwagala kw'omukazi nga takoze mukazi kyamulagira mu kiseera Katonda ng'atamulagira kirala, naye ng'akoze Katonda kyamulagira, aluŋŋamye omukazi, awonye omukazi, ayoze omukazi, awonye omukazi. Kyekyo Bible kyevegamba nti abantu bange bempise mu linnya lyange ekitonde ekisajja, we kinajja ne kisaba mu maaso gange ne kyenenye olw'ebibi byabwe, nja kuwulira mu ggulu, nsonyiwe ekibi kyabwe, mponye ettaka, ettaka mponye ekitonde ekikazi. Haleluya. So Mukama taata tusaba nti oleeta okuwonya, okuwonya, owonya, osaasira, osumulula. Haleluya. Father God, tukwebaza. Yokana esoka olunyiru okuna muende gamba, this is the love of God that was manifest towards us. Tigano gemanyi no kwagala kwa Katonda, that God sent his only begotten son in the world. Tikatonda ya sindika omwana w'omu mwene mpewo yokuwanyi siganye ekibi. Mweye mpewo na musindika, na ye mweye mpewo teyafuga mwana oyo. Mweye mpewo tiafuga, tiatwala, tiawamba mwana wa Katonda. Empewo yo yajiingira mu mwana wa Katonda, yagezaako mukema ngawekema bonna bayingira mu nsi. Empewo ezine embi ezitukema, ezitambulira ku social media, ezitambulira mu mpewo demons, ezitambulira mu spirits, ezitambulira mu bikula ebyenjawulo, ezempewo zakema abantu bonna, naye omwana wa Katonda zamulemwa, ngaate omwana wa Katonda oyo yateekebwa mu nsi eno. Yokana 12, 25, 26 negamba, he who loves this life, ndio yayagala obulamu bwe mu nsi jalimu, we lose it, we lose it, aja buja muvako, he will lose it, buja muvako. And he who hates his life in this world, ntato yatayagala era akoye eyenyiye obulamu bwe mu nsi eno, aja bukuma eri obulamu obutagwawo. Oli akantu ako nti oyo ayagala, nsoma Yokana 12:25-26, nti oyo ayagala, haleluya, nsoma Yokana 25, haleluya, Yokana 12:25-26, nti oyo ayagala obulamu bwe bujja muvaako, tajja kubeera nabwo. Nti oba oyagala nnyo obulamu bwo obwa mu nsi okuwanyisiganya ebintu n'ekikula eky'ensi, nti obwo obulamu bujja, tebujja kubeera naawe. Era kibeera ng'omugagga waafa, ebintu byonna eby'obugagga tebiba bibye, baba bamuziise, ng'akafo ke bamuziiseemu ako kokka, akefuti enkaaga kaako kokka kaayinako obuvunaanyizibwa kw'ekyo ekiseera, agenda nakuvunda. Naye Bible negamba nti oyo atayagala bulamu bwe, oyo akyaye obulamu bwe olw'okubanga ayagala kuuma obulamu bwa Katonda, ekyo kyafunye n'okutegeera mu Katonda, ajja kubeera n'obulamu obutaggwaawo. Nti oyo ampeereza, he who serves me, let him follow me. Nti oyo ampeereza, leka atangoberere, tampeereza buweereza, naye lemuleka ngoberere, mutwale mumpenda n'amakubo g'obulamu. And where I am, there my servant will also be. Nti awo wendi, ate n'oyo ampeereza wajja okubeera. If anyone serves me, nti oyo ampeereza, he my father will honor. Nti o taata wange muguru ajja mmusaamu ekitiibwa. Matayo 10:34-38, don't think that I came to bring peace, ntisize kuleeta mirembe ku nsi. I did not come to bring peace but the sword, naye nzize kuleeta kitala, salese bulamu naye ndiise kitala. For I have come to set man against his father and daughter against his mother. Nti nzize okuteekawo omusajja, omusajja taata abeere nga talina nkolagana na mwana we, omwana w'obuwala nga talina nkolagana na mama we na taata we. Nti n'oyo awasiddwa nga talina nkolagana, nzize kuteekawo okwawula. Nenga mkwa uroke chitala wechiba ula ate chiba gato uruva nyuma. Lwakubanga mutandika okuva mumpeo yensi. Eba deba fuga. Echitala chija kuteka chitangala. Echitala chija kusala wo. Echitala chija kujao. Chija kulamura. Okulamura emyoyo agency ejitufuga munsi. Nti ebibyo nabyo baddo tambulira munge emyoyo ejikufuga. Mulinye lya Yesu tusaba okulungamya kw'omwoyo. Tusaba okutegera kw'omwoyo. Tusaba obuyinza bw'omwoyo. Butandika okulungamya. Ove mubadde bikusibye mulinye lya Yesu. Twenenya emyoyo n'empewo embi, enkwatagana embi, okwogera n'okolagana n'okuwanyisiganya kwe tubadde tuyina wakati w'okusa ekitiibwa maabo abaayogera ebigambo, ne tukwasaganya emmeeme zaffe, ne tugatta okutegeera kwaffe, ne tugatta ebintu byaffe, naye nga tubigattira mu myoyo egiwanyisiganya empewo embi oba gireeta empewo embi. Mukama tusaba nga twenenya. Nga tweggyawo empewo ezo Mukama Taata, nga tugamba tulungamye mu linnya lya Yesu. And a man's enemies will be those who are in his household. Nti abalabe b'omusajja oba b'omuntu bajja kuba abo abamwetolodde abali mu nyumba ye. Mukama n'agamba nti mukukkiriza mu linnya lya Yesu, mukwatagana mu linnya lya Yesu, munkolagana mu linnya lya Yesu, lye ligenda okutugatta mu bintu bye tukola, lwakuba Yesu atuleeta okubeera mu mpuliziganya ne Katonda. Nti wadde ebintu by'okunsi bitukyawa, wadde tetulina nkwatagana nabyo, naye Katonda atuleeta okukyusa ebintu by'ensi bitandike okulaba ekitangala, bitandike okulungamizibwa omwoyo wa Katonda. He who loves the Father more than me is not worthy of me. Nti oyo tagwanidde ate tasaanidde kubeera nange, oyo ayagala maama we ne taata we okusukkulumako okunjagala. And he who loves his son and daughter more than me is not worthy of me. Nti oyo ayagala omwana we na mwalavu kwagala okwamaanyi okusukkuluma kwawa Katonda Yesu eyatutonda, oba Yesu atulinako obuvunaanyizibwa ku nsi, omuntu oyo tasaanidde kubeera na kwagala kwa Katonda. And he who does not take his cross and follow me, oyo atatwala musalaba kugoberera Yesu, atatwala musalaba gwe kugoberera. Omusalaba gutegeeza ki? Nti Yesu yalaba ebintu bingi nnyo ebyali mu kibi oba ebyali byekusise mu kizikiza ky'omuntu byamutuukirira, nga yeetisse omusalaba, ng'agenda ku musalaba okumuwanika, ng'agenda ku musalaba okuttibwa, ng'agenda ku musalaba okusisinkana ekikolwa kye yalina okutuukiriza mu kiseera ekyo. Nti mu kiseera ekyo Mukama Taata tukusaba nti oyo atasobola kusitula musalaba gwe, oyo ayagala okwagalibwa ensi yonna, oyo ayagala okutenderezebwa ensi yonna, oyo ayagala okubeera ng'ensi yonna emuwanikira ekkiriziganya naye, oyo ayagala okubeera nti ensi yo emusanyusa, ensi yo yajja kugirya, oyo omuntu ayagala ebyo ebintu byonna tasaanidde, lwakuba ekyo kitegeeza togoberera Yesu. Naye obona ogoberera Yesu, waliwo w'ositula obuzito okubeera nti osisinkanayo abantu Katonda n'atandika okulaga emitima gyabwe nga tebali naawe. Naye ng'olina obasonyiwa, naye kumbasonyiwa n'okola Katonda kikyayagala nga weesisinkana ogoberera ekkubo ly'ekitangaala erya Katonda mu bulamu bwo. So nkusabira gwampuliriza, ekitiibwa kya Katonda kitambule, okwagala kwa Katonda kumamire, obuyinza bwa Katonda bujje kukusobozesa okulaba ekitangaala. Tebe bikuwakanya mu kiseera mwe bikuwakanyiza, totya, saba kwagala, saba ekitiibwa kya Katonda, saba obusobozi bw'okusonyiwa mu mutima gwo, mu kwagala kwo, mu buyinza bwo, osobole okubeera nti toleka naku kuyimirirako, toleka busungu, toleka butasonyiwa, kutambulirako kumaamira nga tokyasobola kussa. Katonda agamba sonyiwa bakkola obubi ne Katonda naye kusonyiwe. Lwakuba ekiseera ky'okusitula omusalaba kwekola ebintu abamu ne bakukyawa, naye ng'amazima bakukyawa lwakubanga ositudde musalaba gwo, tebakwagaliza lwakubanga omusalaba gwo ogusitudde. Bayinza okuba tebakusanyukira, tebakkubira mu ngalo nga bwe baali bazikuba, just lwakubanga omusalaba gwo ogukoze eki? Ogusitudde. Toleka bikemo bya sitaani kumala mu maanyi. Yesu ali naawe. Nkusabira ekitiibwa kya Mukama, obuyinza bwa Mukama bubeere naawe, okwagala kwa Mukama Yesu Kristo kubeere naawe emirembe gyonna. Amiina.